Yeah. Niwa cool.
Child of the beat.
Baba Hakim.
Life imefanya fungwa kili nika kuwa sugu. Thinking about the things that I passed through. Nafanya kitu imenifurahisha jumini sugu. Na siwezi furahisha kila mtu.
Nimefura kichwa, kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa, kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa, kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa, kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, bichwa, bichwa.
Nakumbuka misonguru akiniambia stai kwa mtu thinking na ishi karenza inastai. Toka mguna jo kushina watu jumiwa na mind mandugu. Najenga ganji nkifikiri ya mina grind kasuku. Zote mlikuwa na valongi meraruka na tishe mechafuka. Nkenda show lakini sikuwa na menju unajua na grow. Na kila time mlikuwa na ingia apo walikuwa na pigia nuru. Mlikuwa na mother stage marapo wengine wanaona sulu. Nimekuwa nikiji place kwa place awezi ni mess. Nacheza ni kama ni chest na bless my friends unless. Uja kwa na mimi all the way family na kenda mess I guess. Awezi ni handle juni na akili ya vet. Tawanza kutesa I bet ni vile zaudi yangu kwa kakuma niko set. Wataruka first ni bless tu vile miwa gani na wamagaga na sense. Topiki wa kiss to fan forgive me kwa kumada marapo wana pretend. Na miwa ndo king kwa den na fotaka ganji rizo. Na foto na madem na miwa na kill kabenju ni nasa dexa yodi na riziko katen.
Nimefura kichwa, kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa, kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa, kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa, kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, bichwa, bichwa.
From the ashes, from the nurses. I'm back on my feet, out of the crutches, out of the ratchets. Sahi, I'm on some nice shit. Sahi ni net sleep tired from the net shifts. Na si deceive, sahi na i-receive. Kuna wale wana day na i-deserve. Ngine wa believer, DVD neza fanya kijana kami mi-achieve. Show ni gold kufanya kazi muhimu kutake we leave. Nasi kama na jisifu, lakini huyu rasta huyo master kama shifu. Ju awesomeness, ni legendary kapanda kikumfu ornaments. Kabangili mangoto mikufu, njoni ni wape food. Ya ubongo iwe full, soul iwe fulfilled. Na peace jundo the tool, unayodai kujua wise na full. Nanu kireza na kupull, baka die when the
Jew. Nimefura kichwa, kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa. Kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa. Kichwa, kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa. Kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, bichwa, bichwa.
Mujiza dhani ni juju naifanya bila kushuku. Nimekuja nimedunga njumu. Pozo na sumu kwa daftare, nite daktare. Sign danger, hali taruki. Wakincha kipla pla, uteke teke toka nduki kamkuki. Mini kanyuki na ziki. Wanda zishuki soki tunataka na pata kani mashada na washa. Mana galis, wanantaka mishada. It's a Batman thing na spendagi vishasha. I'm in the wild bus.
Yeah, yeah.
Plando kujena DM ni koneshe e-game. Ni koneshe vli na foul kuna ka entertain.
Nimefura kichwa, kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa. Kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa. Kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa. Kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, bichwa, bichwa.
Yeah, niko na target, choche zote busted. Niko na package, vile na wamada kwa casket. Niko na acid, vile nisha e-sport kwa target. Niko na seska, na saka cheddar. Uko na pressure, piga basi chesa. Uko na pedla basi, washa kimbichwa. Kwetu na weku, una weku, wakishu na tekwa. Ama una tepu na bebu, wakishu na chekwa. Digging, vile bado natenda mazishi. Mi wa tricky, vile nakata wawa nyiti. I'm drilling, nataka bidita kima feelings. Appealing, kwa oma fans unipatia my shillings.
Life imefanya fungwa kili nikakuwa sugu. Thinking about the things that I passed through. Nafanya kitu imenifurahisha jumini sugu. Na siwezi furahisha kila mtu.
Nimefura kichwa, kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa. Kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa. Kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, 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 nimefurisha kichwa. Kichwa, na niko mambichwa. Bichwa, bichwa, bichwa.